KitoMedia.com.
Lord, the music on this one. Moyo ni tashtiti, uba limepotea penzi lijafiti. Kwenye moyo kanisimamisha, nimechoka yani nimekosa siti. Moyo itapani, mapenzi yananinyosha, unanikosesha amani. Kukupenda imekuwa kosa, sulisema yes I do, yes I do. Imekuwa jebu, naona aibu, mikono na nyanyua na miguu. Tuseme utamu sina, tuseme nguvu sina, tuseme mapenzi gani mbona unanipima. Tuseme ufiki kina, wamenizidi vina, kama ndo shepu lako washa kudanganya china. Baby yo 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 yo, silali na sinzia. Baby yo yo yo, mbona umenikimbia.
Haya mapenzi mbona giza totoro, yamemfanya nilie kama kolo. Eti wanachat wakumaliza wanakolo, hivi wananiona poyoyo.
Mapenzi goodbye, goodbye. Mapenzi goodbye, goodbye. Mapenzi goodbye, goodbye. Mapenzi goodbye,
nakaniwa
boy.
Ni rabda mudi, kumbe makusudi, wewe na unafurahia. Nilikupenda sizuki, ila sina budi, uende japo tanyuma dia. Nilijona nina fisi ndani, nikiamini yani wa milele. Vile Mungu neswa sumani, kanza tafarani mina wewe. Suli ni promise, inge kwa milele na wewe. Mwisho wa dunia, na kumi sinaugua. Wewe mbona umenkimbia. Wangu moyo ausimami, ausimiki, moyo ni fire. Ola, mwenda tesi, mwenda omo, tarudi kwa kaya. Ulotumo wa mapenzi, matukio mengi, yana mwisho haya. Ukanduna mimushenzi, ukagawa kwa wengi, tena bila haya. Ndoma na kongu moyo ni sinabudi, kulivua pendo rada. Haya mapenzi mbona giza totoro, yamemfanya nilie kama koro. Eti wanachat wakimaliza wanakola, hivi wananiona poyoyo.
Mapenzi goodbye,
sina neno.
Goodbye,
nimeisha misemo.
Mapenzi goodbye,
oh sina neno.
Goodbye,
labda singati meno.
Mapenzi goodbye,
sina neno.
Yo,
oh. Sweet fungus to Louis Nizaki, like on the beat.